Yey, hey. Makhelwane wagogo unendlu yangasense legcwele. Kanti lokhu akusikahle. Uthi bewathi nje ukuthi gogo uyathi ukuthi kunetindlela tekulungisa lesini. Yey, gogo uhlakaniphile. Uyathi ukuthi emangqoliso agcwele emagciwane. Futhi lokwedilwanyana kungaba yingodi edimbilweni tethu. Ngako ke, nakutiwa endzaweni yemthoyo logcwele. Gogo uyathi ngako konke. Utshela makhelwane wakhe ukuthi bangatithululela umthoyi noma bangacela masipala abathululele noma bangathuthela tindvo tendlu yangasese lendzala emgodzini lomusha. Uthi ungakhona nekonga wakhe indlu yangasese lensha njengaye. Gogo nguye longakweluleka ngetindzaba letinjalo. Labo labathululelwako tindlu tabo tangasese kufanele bacinisekeke ukuthi labathululako bathulula emangqoliso ngekuphepha. Sicela ukuthi kungabi nekucitheka. Eqinisweni, loku kwentelwa impilo yethu kanye nekuphepha kwethu sonke. Buka iwebsite yelitiko letemandi nekuthuthwa kwendle. Kutholwa lwati lolwengetiwe ngoba kuhlanteka kuyinto leqondzane nawo wonke umuntu.